Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakirabe hedibe on e jam alkamisaare gonde hande noga e lewru juin hitande 2019 sappo yamde jabbori be silima chapane e joni Ousmane Niall buldo kabaru jura mamadi keita to boggi jande to on pumpitete wide nyaloma kejenaado nyongitibe ana wonde e yambinede le wattuma wayde deje beedi janjude do mali do ujinaaji ujinaaji galleji piri galle mube yaade leede godde ima daraj ana gondi e wadede le kedde leedi ndi fa jande l'école hikka hisa directeur en kapngaaji ana gondi hollitinde himbe le region ngaaji di fa hebe jippamaade di yalla ana jotto kabaru gure min kala hala officeri mopti golle demal maro fuddi ka nen non wayde deeda no wayde deejere wodi jonni landol godugol hono watte fati dala mudo hebene jogal en beedirto famule kabaruji di ko Mohamed Ali Ag Ali da hebene juude mopti sakiraabe yoddi woni sembe kabaruji kikida ko bismillah modo heda tijo tamani arafo nyawuji ngundam bondan bonde jande sukabe hono dum e nandore mudum woni wattu joni o ujinaaji galleji woni nena be rafinde nagu hewti yoppube gelle mu ben yaade leede godde leni woni handen alkamisar no gay leedu jendu nyalom adna kejanaado nyungitibe yambina sisili cubaade hikka jaren yeso e nyangwitibe o nyalomo subama nena o susde o nyalomo subanaama nyungitibe yalla laamu o e gollidibe mudum anandara no ngundam mabbe hewbe e malinkobe nyungitibe donki wartu leedi meden di ciagal dubi nay ko kaldangal signina faabi dure den famu kedden Mohamed Samaseko
gila fuddugol basu on der hitande 2012 ujunaji temedo kewde be leedi mali goni njabe der ledde kedondirde e meden hono ledde Niger Mauritanie e Burkina be fuf be dogani gidali torraji chatudi e wara horeji e leedi hitande 2019 ko buri ujunaji chapande jeegomo be leedi mali jongitibe goni limtabe der Mauritanie non ko non dun leedi Burkina so bangal leedi Niger kay nyongitibe gonbe tonbe gila hitande 2012 fa yotar joni ko buri ujunaji noko yo beledi mali ele jonte chaktide de odo adad o beedike to leedi Burkina tun ngotonaabe region mutti hewbe cultivide bonandaji di yimbe le chiktabe latare turus en ngadi fay boyal di der gura kewde wajibini be leedi mali koobe dugude iwde nokuji mun en yaadi fa hande der ndido leedi Burkina gulude asher cultivide wakkar jun o ko buri ujunaji temedoro ujunaji chapantaton be leedi mali ngudin der d'accordde nyongitibe leele de kirundirde meden de ka non ujunaji moni ngartube der nokuji mun en ana wara lebbi kewde hande ko buri ñay sappo e go on kay bammi anya wartude gaminaka ujnay tatanto gundam le region tumutu e temdoro wobbe to gawutun ka dum fu tawede fayso dido imma draji fuf ngadi e do newa muña ACR sabi kala ngartudo totete ujnaji jeddi kalsi sefa yalla be ciulta e dawul mabbe ujnaji wobbe kay na jeli dumde tafun yu denagu warta der nokuji mabbe kanya dun no fagol guldude budde fuf fasindinede de ya fuf taccugol lawi mobilaji pamoji imbe bandiyaku wara horeji e kanye basi yakunde jalini na ngada nder region ngaji sahal leedi ndi e kanye wuddu leedi ndi
e wi horebe golleden wuddirtende ho commissariat des refugiés do no HCR dabereji pidam e kanan ko be leedi meden di kanye le e bisiminde de yalla kanye e gollide mabbe de yalla nyongitibe hasindimbe wartude ana ke bangarta ka fu e tawede e wi mabbe malinko be nyongitibe hewbe kolitiwide e ndena go wala fa joni ko way wadde fa ngarta le nokuje mube kede ko Mamadou Sidibe nena o kumenido ndenagu le bureau hokku HCR o le nations unies fed des nations unies de Mahamane Babakunta landundir e makko do faccitango Mohamedou Samaseko
avec l'aide de la communauté
et dum ballaji pelle na taku e kanya ACR faba na jottobe bangal kala ko ni jande cellal e imadraji kebe e notro dum fay balla kedde anardu ngoga won dabereji amadi dum fuddi jati tafun bangal sinigol takuru hakunde pelle tatide woni leedi di nyongutibe jata e mudum fedde ACR e kanya leedi dibe ewri dan no wakat jono kay mi ngadan ne wa munya mi ballan e imadraji di kala bamdo anya wartudi fay boyali ACR ana wono to tumbututun bismiwide hakke ujunero nyumutibe eurube Burkina yo fuf ambo anya koy mu den wartude
venu du Burkina
malinkobe nyongiti nobe ngartube koy guma onno ko gondo le cercle gundan region tumbutu kolliti wide neno faabu fu keba wana HCR wana gollide godde kuminide nedda ko be himbe ujunaji dido be galleji temerje di kolliti wide ti allaji mawdi jogi handen bangal daranede hono gollide kasindinade arande e bangal denago kede ko Hamzata Ag Ahmed directeur l'école nyongiti be wartube koy guma wi do faccitango mumin sendebo
retour. Le retour des réfugiés devrait se passer.
Lufitagol nyongitibe HCR hani no daranade dunna ka HCR Mauritani holiti wide o wala bawde mun. Dene nyongitibe ngarti e bawde ko ben jogi. Be ngarti be tawi nokkule de bon. Wakkati joni ti dala djiam anaton e dun torra yimbe le ton. Tudi janginirde e tudi dogotoroji dum ngala. Be di henna ti dala gure dun ana. So tonu jisampo ko lamu on ne ditumbutu wala fu komike wi. Wala ONG mo fabi. Rafi denago ana mauni le nokku o. Fati dala jidi ana kunchane hore ana hani buggi jande telefon jo ine ton yalla yimbe le ana badoy kedde gendini. Ana hani dun na bandi e
habbe.
Sakirab andon sodon jidi be drade famu sini on neldi bataki numero nan chapan jitte didi chapan e jena sappo e go o chapan e jago en didi on keban kabaru ci studio tamani fu do WhatsApp iude kay yaade gaaw yaborade segu esan directeur en kapngaaji ana gondi e wadde imadaraaji yalla adi pamaro dum wonno hisugol jande hitande hikkane yalla ana tabita di imadaraaji ana gondi e wadde ciagal dabare ko farne ma bammi junnude jande lekkol hitande hikkane ti dalla mudum ko wadi saabe murtereji janginobe di lam ko be bangal jande ana gondi e fiide dabareji fabe durde fam keden mohammed samasiou
nelabe ministre humanide jande jidi kenyen e kala humanibe kabaru lekkol to kaytum imade modun e wi tintinowo goto yu faminde e kanya huppitinde kala pabotobe l'école do dati dabreji bamadi yala hitande jande hikka 2018-2019 na hisa non dun hodido imadraji goddi ngadaadi to timraton e le circuit bure do dawnde no kala kumani be kabar l'école na kinno dun drande mo fudun andine golleji mo directeur kapuram ardi non haruntini kala directeur en jangnirede e kedjabe kala pelle pabotobe kabaru jande hono CGE S e AME e on watu goto o nelabe wobbe be directeur kabaru jande leedindi ardi na gonde imadraji gila nyande sappu jetti le 20 hitane 2019 e le kap nokuji kemprano to minya yangasu e san der region segu e wi kanko ardo nelabe be ben jidan e kala kumuni be kabaru jande yalla be kunchana hore kala dabareji piadi yo ure fuf kewal janginobe be e kanye sukabe lokuy e kanye tabagul hejo golle bangal jandeji kikide alalbare alkamsare kala nyande asoere fa hande wi kanko ardo nelabe be fanda mudun yo yalla kala kumni be kabaru jande be na jabana dido dabareji di yalla wattuji mursari di ne mbawa lontede yalla hitande dun na hisa bangal pedugol andal sukabe lokuybe
officeri mobtinde golline daranide demal maro hanan hono hani wadde fa hebana tid allaji bangal demal maro jogala kabar mudu anatid ewi horebe de gollide fudude ndunguti do fandude bawde fa wadde rafinde na gondule onoko gollobe officeri mobti kolliti wid anan gondi e wadde doga daraji do kabar mudu fandarano ndungu nato o fanda mabbe si maroji lobbi kewdi ndeme mali lato leydi mawndi jaltinori maro aniko mohammed ali ag ali dakalat amiyat nelat am yaade to moppito hebeni en do faccitango Mohammed Samasiou
le perimetreuji officeri motito kay fuddugol golleji gesede hebali sembe tafon woni ko holliti kartunabe kabaru ndema dabareji ndema di jata fe ciagal njankam to bone fuddali no fewiri golobbe nena gonde imadraji bangal landinal ida golleji gesede kadana isa gindo joko herojo officeri moti le landinal golleji gesede mi goni mudum angireji na godi awdi na godi ndema be limtama yubbo inde de fuf na godi imadraji kewdi gondi wadede fadde fuddugol hakika golleji jindama di ka jikki am fuf e do to on maro lidi malindi na yida sanne dar le do kirindure meden de batadun julabe yoga lota fe suudade nabude nyamri di der de do lede de e wi kuma ni be kabaru kala ko ni maro der lidi mali di do imadraji kambe julabe na lato sababu wutugol no fewri adan mudun e le lumo lidi malindi denno e jitraga fe lontirde dun nyamriji iwridi nokkuji goddi batte hadde hono odo alhali won imade e lamko be pewti e mudun kedden na isa gindu ngongo jati waradi hayba kan fewri kafa do gonda do kay ketangal hejata kay li hejo golle lam ko be do e dubi sedan keban huntande hore kabar maro dernadi kala kasindi ne be leedi di hebre dun yeedi dun cagal leedi di yalla be kuntina hore di do tidalaji di jikko be do demo be yo kewal tobo en newa munya bangal choggu angireji lobbi wonande lam o e kanye pawato be
gollobe studio tamani e fondation irondel kanyebe irtel nen hande ana gondi e mboy yonki idrissa isa idrissa may ganju pino golle irtel gaaw yawti bete alkamisar handen to nyameto le leedi niger tagal nyawdo nyawboyde ko wonno e makko studio tamani e fondation irondel nen ana ngadnamo duaw yo tom buramoga
studio tamani yo faba laamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sakiraɓe ñandaroen kabaruji gonɗi li région ŋaji men ɗiɗi en puɗɗira arandeji o sukaɓe nogoye ɗiɗo rewɓe entrepreneur ane mabɓe jangguinama dow kabaru hajuji nde jande nde projet bara sira darani timmi keñen to kati kitato no ewi hoɓɓe hakkillo muɗum li hawruɓe hen ɓe sappo ɗiɗon juɓeɗe janggine dow kabaru entreprise haybirte ONG Enzyme International darani nde jande nde agence italien pour la coopération et développement itti jawdi muɗum ko yata remoɓe gabu capanɗe joyomɓe jombugu li région kay nenno joini fedde keñen nde fedde hollitiwide daranoto fa yirwere golle sardineji waɗa li o région o bureau moɓe kollitiwide kasi ndemowo kasi ndinɗo nadde e muɗum fo ana wawi warde yimɓe sappo e goho ardina li makko sakiraɓe ɗo kadude kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana woodi wassalam